Abebbulayi essuula munaana. Ekigambo ekikulu mu bye twogedde kye kino, Ssaabakabona gwe tulina bw'atyo bwe yenkana era atudde ku ludda olwa ddyo olw'entebe ey'obwakabaka eya nnannyini buyinza mu ggulu. Aweereza nga Ssaabakabona mu kifo ekitukuvu era mu weema yennyini etaateekebwawo muntu wabula Mukama. Buli Ssaabakabona ateekebwawo okuwaayo ebirabo n'ebitambiro eri Katonda. Ne Ssaabakabona waffe kyava agwanira okubaako ne kyawaayo. Kale singa yali ku nsi teyandibadde kabona n'akatono, kubanga waliwo bakabona abaawaayo ebirabo ng'amateeka bwe galagira. Kye baakola kifaananako bufaananyi era kisiikirize ky'ebyo ebikolebwa mu ggulu. Ne ku Musa bwe kyali, bwe yali ng'agenda okukola eweema, Katonda yamulagira nti,
"Byonna bikole ng'ogoberera ekyakulagibwa ku lusozi."
Naye kaakano omulimu Yesu gwe yaweebwa gusinga nnyo ogw'abali obukulu, kubanga n'endagaano gy'alimu ng'omutabaganya yesinga obulungi, n'ebisuubizo kwenyweredde bye bisinga obulungi. Singa endagaano eyasooka teyaliiko kyenenyezebwamu, tewandibaddewo kyetaagisa yaakubiri. Naye Katonda ayogera ng'anenya abantu be nti,
"Mukama agamba nti, ekiseera kirituuka ne nkola endagaano empya n'abantu ba Isirayeri era n'ekika kya Yuda. Teribanga endagaano gye nakola ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri, kubanga tebanywerera ku ndagaano eyo. Nange kye nava ndekayo okubawuliriza," bw'atyo Mukama bw'ayogera. "Eno y'endagaano gye ndikola n'Abaisirayeri ennaku ezo bwe zirituuka," bw'atyo Mukama bw'ayogera, "nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe era ndigawandiika mu mitima gyabwe. Ndiba Katonda waabwe nabo ne baba bantu bange. Tewaliba ayigiriza munne wadde ayigiriza muganda we nti, manya Mukama. Okuviira ddala ku muto okutuuka ku mukulu, bonna balimmanya. Ndibasonyiwa okwonona kwabwe, n'ebibi byabwe siribijjukira nate."
Katonda bw'ayogera ku ndagaano empya aba akadiize yasooka, naye ekyo ekikula ne kikaddiwa kiba kiri kumpi okugwawo.